tulaba lero Ntyo mukwano gwange nawe Bwana Maddala Onkolete bingi Osanye kusasulwa Bunaba mukumpanya Obutakwebaza
Yes, I want
muridwa tukakase abatulaba lero tumukwano kwange nawe wana matala Yes, I'm a mulindwa.